Kato,
Kashu, Kati Mafia, Badak, The Black Chia, Dwayna Dute, Hojiji, Wagai Gai, Jabaira, Mushirika, Mwengu, Man.
Nisa wanzerika pio pio kukwanisa kulimba no yambole watu ngufu. Hapa nizimbera che kutiana, kulibene mukamba chifoma kutanjitana. Nizimbera kushedja, nizimbera kushedja.
Mwengu, to Batman.
Nizimbera kushedja, nizimbera kushedja.
Mwengu, to Batman.
Kumumenya jepu kucho, tikaru parara aolola ukucho. Banika paka nyama, kukumenya beyond bonzo mpaka nyama. Breni yanga jirira nipaka wigo, uzimvera yo. Tiku poka gero mpaka wigo, iye wigo. Nipanga edilaini ni baba, amola bate bazi munga ni baba. Kula unda kazambia ni necklace, kukutula mutu no kusia necklace. Bapira na mawala fili finger, ni example tinadula fili finger. Sharp sharp mulonge musaka deli. Azimvera ayaka nisaka deregi. Kuma soja ureta kakadeti. Waolola kabujuka kakadeti. Inina mazombi tiripadeti.
Mwengu to Batman. Nisa wanzerika pio pio kukwa nisa kulimba no yambole watu nguku. Hapa nizimvera che kutana, kulibene mukamba chifoma kutanjitana. Nizimvera kushedja, nizimvera kushedja.
Mwengu to Batman.
Nizimbera kushedja, nizimbera kushedja. Gani pipsi sidani na buchari. Ika yamba umozi ni kumuchari. Kumana na kembo hata bila mochari. Dine trato na nyamura makago. RSK na sanduka Chicago. Kukwa niso ni gwesa sembe mwamenya koheria. Nikubwira John Peter na heria. Tine nina wavuta kuno kukaheria. Alimbe John ni mukomera mukeji. Ni masaka pati wa shota makeji. Aditika cheze story teka nyenga. Sibabiri mamge mteka nyenga. Karefi kama soja. Ukazifika munche siwa maposha soja. Ngati wagwira tuwiri nitenga captain. So siki patepo makapten. Mika mukamba na kafolesa mabaro.
From Kembo to Batman.
Nisa wanzerika pio pio kukwa nisa kulimba no yambole watu ngupu. Hapa nizimvera che kutana. Kulibene mukamba chifoma kutanjitana. Nizimvera kushedja, nizimvera kushedja.
From Kembo to Batman.
Nizimbera kushedja, you know I'm saying.
Nizimbera kushedja,
Hojiji wa Gai Gai. Top C, King Kamana, my Spence. Eo Gaddafi, see. Loyal boy, my boy.
Mary Sun on the deck.
G-Muff,
I see.
Jungwe boy, King Moore,
I see.
Jojo in the building,
I see.
Muhammad Ali Sensei,
I see.
Imoto Focus,
I see.
Bap Swissi, Bidabi,
I see.
G-Muff, ya kashi uge,
I see.
Jebaira Mushirika,
I see.
Dama District.
Zpushup.com.